taifa wapinzani mtasubiri, washindi wa vikombe na medali, bila biliani kachumbari. Muulize mama je anajua, Gomez utawaba na mdogo mdogo tatwaro, Simba ni chinje mie na hizo pasi utantwaro. Bado haijatosha waone wapinzani hawajitambui, timu kongomani na mpira hawajui, mone mzee mpili analia. Jamani mtamua ma moni chinje mie, kwa hiyo mihera utantua roho. Jamani mie mimi ni Simba damu, kuwa malaya wa timu siwezi, kama yue mzungu msukure kamfukuzisha nugazi, mshezi vunja bei unamjua. O jamani unamjua, jamani na Mobeto unamjua, mbunge shangazi unamjua, hivi grand scale unamjua. Magoli anachanja kani, anachanja kani, anachanja kani, anachanja kani, na baba anachanja kani, anachanja kani, always pop anachanja kani. Basi twende taifa tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pamoja Simba Day tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, na uzi wa Simba tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pendeza kisimba tuka enjoy. Jamani leo ndo leo, leo mama leo, jamani leo Simba Day leo. Jamani oh, wakali mama, si wakali nye. Jamani oh, wakali mama, wakali kutuzidi sie. Aleluya, 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 wanasimba aleluya. Anachanja kadi, FA anachanja kadi, anachanja kadi, Impozi anachanja kadi. Basi twende taifa tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pamoja Simba Day tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, na uzi wa Simba tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pendeza kisimba tuka enjoy. Na wanangu mpila pesa, Rungungo Temino, kamati ya rombaya, na Dr. Kumbuka kama Viena Migomba, Shabalala, Timbale, Kisongo,